sebe uthathele umkhonto wakho ngithi
makhe
sebe uthathele umkhonto wakho ngithi makhe
sebe uthathele umkhonto wakho ngithi makhe
sebe uthathele umkhonto wakho ngithi makhe
sebe uthathele
umkhonto wakho ngithi makhe have sense
have sense nina
have sense
have sense nina
Have a sense in me.
Have a sense in me.
Yeah, have a sense in
me. Have a sense in me. Sebe uthathi elom kondo ba kumba gitema.
Sebe uthathi elom kondo ba kumba gitema.
Sebe uthathi elom kondo ba kumba gitema.
Sebe uthathi elom kondo ba kumba gitema. Have a sense in me.
Yeah.